Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 Washington, muri kumwe nanjye Eddie Rwema. Madame Victoire Ingabire Umuhoza ni umunyapolitike utavuga rumwe na leta mu Rwanda, akurishya ka FDU inkingi ritaremerwa gukora muri icyo gihugu. Mu mwaka w'2010 uyu munyapolitike wari umaze igihe aba mu gihugu cy'u Buholandi yasubiye mu Rwanda afite intego yo guhatana amatora y'umukuru w'igihugu. Nyuma y'iminsi mike ageze mu Rwanda, Madame Ingabire yaje gutabwa muri yombi aregwa ibyaha bitandukanye birimo iby'ingengabitekerezo ya genocide, ubufatanyacyaha mu bikorwa by'iterabwoba, gukurura amacakubiri n'ibindi. Nyuma Madame Ingabire yaje gukatirwa gufungwa imyaka 15. Umwaka ushize mu kwezi kwa 9, Ingabire n'izindi mfungwa zirenga 2000 bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka 8 yari amaze afunzwe. Ibi byose n'ibindi birimo amakuru aherutse gutangazwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ko Ingabire aherutse gukoresha inama zigamije kwinjiza abantu mu mutwe w'iterabwoba, nibyo tugarukaho mu kiganiro muri Isanga cya none. Umutumirwa wacu nta wundi ni Victoire Ingabire Umuhoza. Ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga, Madame Ingabire.
Murakoze cyane, ndabashuhuje Edirwe Mamba, shimira kanya mu mpaye ndetse nsuhuza n'abaduteze amatwi muri aka kanya.
Urakoze nawe kuba utuboneye umwanya kugira ngo tuganire. Nk'uko nari mbivuze, mu kwezi kwa 9 umwaka ushize nibwo wowe n'abandi bantu bagira hafi ku 2000 mwahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Ese amezi hafi 9 uri hanze widegembya, ubaye hute?
Murakoze, mbayeho neza, ndi wanjye mu rugo. Hari ikinyuranyo kinini kuba muri gereza no kuba uri iwawe mu rugo, biratandukanye. Ndi mu rugo wanjye, nta kibazo, ndakundi muzima.
Hanyuma se uhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu, ibyo aribyo byose, hari bimwe wemerewe gukora n'ibyo utemerewe gukora? Watubwira muri make cyane ibyo wemerewe n'ibyo utemerewe gukora bishamikiye kuri izo mbabazi, cyane cyane kuri wowe nk'umunyapolitiki.
Nta bintu nkemerewe gukora. Ibintu biri mu iteka rya Perezida wa Repubulika rimpa imbabazi ni ibintu bibiri. Nuko ntashobora gusohoka mu gihugu ntaho uburenganzira na Minisitiri w'Ubutabera. Icya kabiri ni uko rimwe mu kwezi ngomba kwiyereka umushinjacyaha wo mu karere ka Ntuye. Ibyo rero kugeza ubu ndabyubahiriza, nta kibazo kirimo.
Hanyuma se hari intambamyi bikugiraho wowe nk'umunyapolitiki?
Kugeza ubu ntayo, mbo biracyandemereye kuko murumva ko ntashobora gusohoka mu gihugu, mfite umugabo n'abana hanze, hashize igihe kinini tutabonana, kandi bo kubera ko bari mu buzima busanzwe ntiziboroheye guhita baza kundeba. Murumva icyo ni cyo ndanavuga ko kimbangamiye, ko nizera ko nacyo mu minsi mike kizabonerwa igisubizo. Ariko rimwe mu kwezi kujya kwita kuri parike ntabwo ari ikibazo, kuko ni ibintu bitantwara n'iminota irenze 5. Ariko nabyo muri icyo cyemezo harimo ko nshobora kwandika nsaba ko bya babikuraho ubwo mu minsi iri imbere wenda nabyo nshobora kuzareba nkabona saba nabyo bikaba byavaho.
Waruvuze ko ufite umuryango n'abana mu gihugu cy'Ubuholandi kandi kugira ngo ube wabasura bigusaba gusaba uruhushya ministri w'ubutabera, hari ibyo wari wagerageza gukora?
Narabigerageje muri iminsi naranditse narasabye ntegereje ko basubiza.
Hashize rero imyaka hafi 10 urwanira ko ishyaka ryawe FDU inkingi ryandikwa, hari icyizere ufite ko noneho ubwo uri hanze ya gereza iryo shyaka ryawe ryazemererwa gukora mu gihugu cy'u Rwanda?
Byashoboka ku mpamvu ngiye kubanza gusobanura, kuko impamvu urumva kuva mu 2010 kugeza mu mwaka wa ryandikwa hari ikibazo gikomeye ngira ngo nsobanure no kugira ngo abantu bumve mu by'ukuri icyo umuntu ashaka n'iki. Ikibazo dufite hano mu gihugu, iyo umuntu avuze position mwebwe nubije muri bavuga neza n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu benshi rero bakunda kuvuga ngo n'ishyaka rirwanya ubutegetsi, ugasanga ritanga ishusho mbi abantu bakabifata mu buryo butari bwo. Ariko nyamara ubundi kutavuga rumwe n'ubutegetsi ni mu buzima butazwi bw'igihugu, ntabwo muba muri abanzi, ntabwo muba mu Rwanda, ahubwo navuga ko opposition mu by'ukuri ifite nibura nk'ingingo byinshi ushaka kuvuga kugira ngo avuge amagambo menshi. Icya mbere ni ugusengera urutoki abari ku butegetsi ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe. Icya kabiri, ituma abantu bari ku butegetsi batirara bagakorera abaturage nk'uko bigomba, kuko baba batekereza ko bakoze ibyo hari opozisiyo irimo ireba izabivuga, ndetse bakaba bashobora no gutakaza uwo mwanya ubuyobozi bwahubwo abandi. Ntabwo ari opozisiyo nka Croix de Transmission, ijambo narishatse naribuze, hagati y'abayobora n'abayoborwa. Iyo rero rero abantu bagomba kuyumva, bumva ko opozisiyo ari ikintu kibi ngo kirwanye. Iyo shusho mbi rero ituma kubona umwanya mu gihugu, kubona opozisiyo ibona umwanya hano mu gihugu cyacu ari ibintu bikigoye. Wandi kuna kuyuze ni ese opozisiyo yubaka, kuko na opozisiyo yubaka nshaka opozisiyo ifite iyo izo nshingano nibura zirebyiri mvuze haruguru. Mu Rwanda irakenewe, nazo ndavuga impamvu ebyiri gusa. Irakenewe kugira ngo zisigasire ibyagezweho mu gihugu cyacu, hakosorwa ibitagenda neza. Irakenewe kugira ngo abanyepolitike bari hanze y'igihugu cyacu baze gukorera politike mu gihugu be kwikorera hanze, kuko politike yo hanze mu gihugu nta kimarira igihugu. Politike igize ikimara igihugu ntikorewe mu gihugu. Numva rero ko ikenewe kugira ngo ibibazo bikemurwe. Hanyuma rero nkasanga inzira ni inzira ndende, ngo byumva naje 2010 tugeze uyu munsi ishyaka ryanjye ritari ryandikwa, ariko nsanga kubaka opozisiyo yubaka mu gihugu cyacu bishoboka. Birasaba gusa ko haba ubushake bwa politike ku mpande zombi, ari abari ku buyobozi bw'igihugu bakumva ko korohera abo batavuga rumwe. Niba ngiye gukore gushaka abarwanya ishyaka, kuko ishyaka ryanjye nubwo ryaje riri ikigihe, abantu benshi bakunze kuri gifata nk'ishyaka ririho, ntabwo ririho, turacyiyubaka. Ndacyashaka abarwanya ishyaka basabwa mu barasabwa n'itegeko kugira ngo turyandikishe. Niba rero ngiye gukoresha inama ikirihe executive macumu akanyirukankana n'abantu bahamba bagafata abantu bagahimbira umuntu ibyaha byamucisha umutwe bitari byo bakishyira ku itangazamakuru muri YouTube, ibyo bintu ntabwo byubaka igihugu. Ibyo bintu birasenya, birakomeza gutanga ya shusho itari nziza ari ku Banyarwanda bari mu gihugu, ndetse biratanga ishusho itari nziza kuri ba Banyarwanda bari hanze. Kandi Abanyarwanda bari hanze turabakeneye. Nkunze kuvuga ngo Abanyarwanda dushyize hamwe nta cyiza cyo kuri isi tutageraho. Mutekereze Abanyarwanda bose bari hanze, si ngombwa ko baza mu gihugu, ababishaka baza aho bari, buri wese akubaka agatekereza yubaka igihugu, agatekereza avuga ati ndajyana mu Rwanda mu gihugu cyambyaye. Si nsabye buri Munyarwanda wese afate umunota umwe atekereze, twese duhuriza imbaraga hamwe twumva igihugu cyacu cyatera imbere. Bari rero batekereza ngo barubake igihugu basenya, abo batavuga rumwe n'ubutegetsi baba batanga isura mbi, baba basenya ahubwo ntabwo babubaka. Ku rundi ruhande rero usibye abatavuga rumwe n'usibye abari ku butegetsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nabo bagomba kugira ubushake bwo kumva gukora politiki yubaka. Ntidushyire umugaga mu byo abantu bakora, tukaba flexible twese dushakira hamwe uburyo twakubaka. Noneho abatavuga rumwe twubaka opozisiyo yubaka opozisiyo idasenya igihugu cyacu.
Icyo ushatse kuvuga ni uko kugeza ubu ngubu imbogamizi ufite kugira ngo ishyaka ryawe ryandikwe ni uko utabona uburenganzira bwo kugira ngo ushakishe abayoboke. Nicyo ushatse kuvuga?
Ubundi mvuye nava muri gereza, ubundi byari byagenze neza rwose. Nari navuye kureba mu karere ka Ngoma, nari navuye mu karere ka Kayonza, nari navuye mu karere ka Nyanza. Aha hantu rwose nari narageje kuhabona umubare wuzuye itegeko risaba. Ejo bundi rero nagiye Kirehe,
urumva handi hari hatatu nagiye muri Gasabo aha hantu nta kibazo na kimwe nigeze ingira nta muyobozi waho wigeze ansagarira habagara abantu bashinzwe inzego z'umutekano hafi aho tugakora inama neza nta kibazo natungwe rero no kujya ejo bundi ikirehe hanyuma abantu barimo abayobozi executive w'akagari executive w'umurenge bose bakazana abantu bo kudutera hejuru bakatwirukankana nyuma bagakubita umwana tubana hano umfasha Boniface nyuma baga abantu bakazi ntaza bari bo ejo nari ejo ndere nitabye kuri Libye ndabasabye ko nshaka kumenya abantu bakoze iriya video n'icyo bari bagamije abantu bagahanwa kuko bavuzemo ibintu tutigeze tuvuga ibintu ntigeze mvuga ntigeze nkora ibintu bishobora kunshisha umutwe
hanyuma se
yabo abantu bakora ibyo bintu rero ndababateye ibyo rero urumva byambere nk'imbogamizi ubu byabaye bitumye ntabamfashaga gushakisha abarwanashya kandi mbabwiye ntimube mutuje gatoya tubanze turebe tubanze twumvikane kuko ntabwo nshaka gukora ibintu bisenye ndakubwiye ndi shaka kubaka opposition yubaka mu gihugu kugira ngo bigereho birasaba ko nubushake bw'abari ku butegetsi banyorohereza bakayivuga kunde
hanyuma madame Ingabire iyo ukoze igikorwa nk'icyo cyo gushakisha abayoboke ese wabusabwa kubanza kubimenyesha ubuyobozi cyangwa se n'uburenganzira bwawe ko wagenda ushaka hose ushaka abayoboke
ubundi abayoboke ubashaka hirya no hino nta muntu usaba ubuyobozi kuko dushobora guhurira mu nzira nkakubwira ntese ko nshaka gushyira mu ishyaka twakoze ibitekerezo nkakubwira amahame y'ishyaka gutyo gutyo ubundi itegeko rigenga amashyaka rivuga amanama ku bantu batabiri uruhushya iyo mumaze tuvuga ko wamubare maze kuwugwiza ubundi basaba umubare w'ifatizo 200 umubare 200 maze kuwugwiza mbere kugira ngo abantu 200 bahurize hamwe noneho twigire hamwe amategeko azatugenga nk'ishyaka ama izo ngamba zose tuzifatire hamwe kuko uyu munsi mbabwira ingamba mfite ariko bashaka kuvuga bati izo ngamba wenda tuzihindure urumva duhuriye rimwe 200 hamwe icyo gihe bisaba ko uzasaba uruhushya niba ngiye guhura nabo kugira ngo dushyire umukono kuri ya masezerano ya mategeko yacu bizasaba ko nkore inama tugasaba uruhushya niba hari indi nama nimishyaka rimaze kwemerwa bizasaba ko dukora inama ariko niba ngiye guhura n'umurwanashyaka umwe babiri icumi ngira nta nubwo icyo gihe mbita abarwanashyaka ni abantu muhura mukaganira ukabagezaho igitekerezo hari ubwo mpura n'abantu 10-15 ugasanga batanu muri bo nibo bavuze bati twebwe turemeye abandi bati wenda twumva twebwe tutabishobora byo kujya mu ishyaka ntabwo rero izo zitwa inama ni rokiritomati kubona ijambo biragoye n'ugushaka abayoboke mu by'ukuri b'ishyaka
madame Ingabire wakomoje ku byabaye mu karere ka Kirehe aho hari amakuru yagiye atangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse agushinja ibyaha bikomeye cyane birimo kurema umutwe w'iterabwoba ngo ugizwe n'abantu bo mu bwoko bumwe ayo makuru uyavugaho iki warunavuze ko wagiye muri Libye icyo kibazo ukakibagaragariza bo bavuze iki
icyambere cyo ayo makuru yavuzwe ntabwo ariyo kuko ni mutekereze ngiye guhura n'abantu harekereye twe twabitse abantu bageze muri 2022 abantu muri abo bantu nari nzi nk'abantu bane gusa ntabwo bantu nari nzi ubwoko bwabo mbere ukuntu wahura n'abantu ugiye guhura nabo bwa mbere utazi ubwoko bwabo ukababwira uti ngewe nanga abatutsi munzanire abahutu gusa kandi bo bari kuri imbere ntuzabari ubwo turi ibyo bintu ari bishoboka igihugu cyacu aho kiri uyu munsi ndahareba ndi imbere mu gihugu ntabwo ndi hanze y'igihugu ntabwo ndi wa muntu ushaka ko ibintu ibyagezweho bisenywa ndi wa muntu uvuga uti dusigasire ibyagezweho dushaka uburyo ibitagenda neza bikosorwa ntabwo ndi umuntu rero wo kujya kurema umutwe w'ingabo nta ngabo nkeneye kuko ngiye nemera ko ibibazo dufite mu gihugu cyacu bizarangizwa n'uko abanyarwanda twicaye hamwe tukumva ko tugomba gushyira hamwe tukicara tukaganira ibinyamakuru rero byakoze izo nyandiko uyu munsi byose nabigejejeho inyandiko ibisaba ko bagomba kunyomoza ariya makuru batangaje yo kunshisha umutwe kuko urebye mu by'ukuri kwa kugira ngo bacishe umutwe niba mwarabonye nko kuri YouTube hari abakozi baza komenti bavuga bati Ingabire bamurase ntibongere kumufunga ahubwo bamurase urumva bayobeje abantu babaha amakuru atariyo ntabwo ibyo bintu aribyo ibyo byanatumye nyine n'urwego rwa Libye rumpamagara rujya kumbaza ruti ibi bintu byabayeho nabasobanurira ko ibyo bintu bitabayeho mbasobanurira neza uko nahuye n'abarwanashyaka nticyari kingenza ko ntari nakoresheje inama itemewe n'amategeko ko ahubwo njyewe ndi muri kadere yo gushakisha abayoboke kugira ngo ngwize umubare usabwa n'itegeko hanyuma mbone uko nsaba kwandikisha ishyaka ubwo nkaba natabye ibyo binyamakuru mbo muri Libye narababwiye barimo gukomeza gukora iperereza ryabo no mu kanya amaze kuvugana na bamwe mu twahuye bo mu kagari ka Bwiyorere bambwiye ko bari babatwaye bavuganye n'inzego z'ubuyobozi ari ubuyobozi bwo mu karere bwo mu kagari bavuganye nabo babasobanuye neza ibyo twavuze hanyuma kandi bambwiye ko nta ntibabahungabanyije nicyo kintu maze gushima bamaze kubimbwira mu kanya nishimye ko batabahungabanyije nishimiye ko bababwiye bati nimushaka mu muyoboke cyangwa mugire nabo nababwiye ko abanyarwanda tugomba gushirika ubwoba niba wahuye na Ngabire vuga icyo wavuganye nawe ujya kubeshya ujya guhimba ntacyo bimaze ntabwo twubaka nijye ndi gushaka vare ngo abanyarwanda bumve ko dushobora gushyira hamwe tukubaka igihugu cyacu neza mu mitekerereze yacu inyuranye kandi birashoboka.
Madame Ingabire Victoire Umuhoza ni umunyapolitike utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga cyanone. Ubu rero tugiye gufungura mikoro zacu kugira ngo duhe abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bafite ibibazo cyangwa se ibitekerezo bifuza gusangiza Madame Ingabire Umuhoza. Reka duhere kuri Elisa Wiriweneza.
Wiriweneza.
Uri hehe?
Ndi mu majyaruguru mu karere ka Gakenke.
Ikibazo cyawe mu masegonda make cyane dufite abantu benshi.
Bo ikintu nakwibariza Ingabire ese imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu yari yarazisabye. Ikindi nabaza kuki yashinze ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi kandi byarashobokaga ko yashinga n'undi rivuga rimwe ibivuga rumwe n'ubutegetsi buriho.
Urakoze cyane Eliza. Reka dufate na Boni wirwe neza. Wirwe Boni. Boni uranyuva?
Kunga.
Uri hehe?
Mu mujyi wa Kigali.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo kiri gihafite ntabwo ari Kigali. Ikibazo cyane urebye. Ndashimira ijwi rya Amerika kuba mubasha guha abo bose bafite ikibazo bakabasha kubaza abo muba mwatumiye. Iyo kibazo nari mfite ni gute nk'uko numva ushatse kujya mu ishyaka ryiwe yenda cyangwa wavugana wumva babagirira nabi nizihe ingamba cyane ni gute baba bafite uburyo bahuza na Leta kugira ngo buri wese afite ijambo kugira ngo abashe kwivuga nta nkurikizi cyangwa nta kumugiraho ingaruka.
Urakoze cyane Boni, urakoze cyane. Dufite abantu benshi. Reka Madame Ingabire Victoire asubize ibyo bibazo byawe Boni na Elisa. Madame Ingabire
murakoze cyane. Ndahera kuri Elisa atasimbabazi wahawe warazisabye nibyo nasabye imbabazi zo gufungurwa kandi Perezida wa Repubulika yarabyumvishe yarazimpaye narafunguwe naranamushimiye n'ubu ndamushimira. Hanyuma ikibazo cyo gushinga ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ubundi amashyaka avuka yose atavuga rumwe ariko iyo amashyaka amaze kugeraho mushobora kujya mu cyo bita coalition guhuza. Icyo gihe rero mugira ingamba mwumvikanaho mukazihuriza hamwe mugakorera hamwe. Ushobora kuba uyu munsi ndi kushyiraho iryo shyaka, iyi shyaka ikiryubaka ryawe ntabwo rero rivuga rimwe na FPR dufite amashyaka ubu ngubu cumi n'umwe cya mwe n'umwe yemeye, usanga ingamba zabo zidahuye. Ariko wenda rero bashobora kuvuga bati duhurize hamwe politiki yacu dukore ishyaka rimwe bagakora icyitwa coalition. Ibyo ni bisanzwe. Boni arabaza ati abayoboke bawe bakigira ibibazo ubu ngubu byagenda gute? Nibyo navugaga mu kanya mvuga nti haraba ko ubuyobozi bugomba kutworohereza kugira ngo twubake ishyaka. Ariko maze gutanga urugero nko mu kanya maze gutanga urugero ko abo twari kumwe bo muri Kirehe nubwo uwo munsi batuvudukanye uriya Executive Macumu na Executive Karahamuheto, ariko nk'uyu munsi ubuyobozi bw'akarere bwahuye n'abo mu kagari ka Bwiyoreshe twari kumwe nabo bamaze kumbwira rwose ko bahuye nabo ko baganiriye kandi ntawabahutaje ko banababwiye bati niba mushaka kujya mu ishyaka ryiriya mudamu ni akazi kanyu mugende byinshi bagashyiramo mobilizasiyo ntabwo bashobora kunkora mobilizasiyo bavuga ibyabo nabo bafite amashyaka yabo ndabyumva ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Ariko urumva ntabwo babahohoteye, urumva umuyobozi w'akarere yahuye nabo yaganiriye nabo yashatse kumenya ibyo twavuganye kandi ntibabahohoteye. Urumva rero n'intambwe ntekereza ko izagenda iterwa mu kanya nabivuze kare ni urugendo turimo kandi bizagera rukatugeza ku byiza bishimangira amahame ya demokarasi mu gihugu cyacu.
Urakoze cyane Boni. Kandi yarabajije niba hari icyo mukora kugira ngo muvugane n'ubutegetsi kugira ngo abo bayoboke banyu bafatwa cyangwa se bakagirwa nabi byo kubaho. Ahangaha nakwibutsa ko hari abandi bayoboke banyu bafunzwe bamaze iminsi mu manza Inyanza. Abo ngabo bo ubavugaho iki? Hari cyo wari wavugana n'ubutegetsi kubijyanye nabo bayoboke bawe bafunzwe?
Mbo ntacyo navugana nabo kuko igihe byose bikiri mu butabera, ni ukureka ubutabera bukabanza bukarangiza akazi kabwo kuko uyu munsi ntago waje imbere urubanza rutaraba ngo hanyuma ugire icyo cyabutabire ngo utete bimenyetso ubushinjacyaha bwagendeyeho ntacyo nabivugaho igihe cyose birikiri mu butabera reka turake inkiko zibanze zirangize akazi kabwo ntabwo ari abo gusa hari uwabuze twagira imana abone ifasi muzi ko twamubuze niwe wari unyunganirije hari umwana twabanaga hano mu rugo wamfashaga wanyunganiraga nawe mu kazi anserime nawe uherutse kwishwa ibyo ni ibibazo nkomeza kuvugana n'ubuyobozi nkabyereka ni byabindi navugaga ni kimwe n'abira byo gukora ari amashusho ibyo byose mbere yo kuvuga ko byangiza isura y'igihugu binangiza isura y'igihugu mu banyarwanda ubwabo mu banyarwanda ubwacu bikaba imbarutso yo gutuma tudashyira hamwe ababikora niyo mpamvu mbasaba ngo be kubikora kuko barasenya u Rwanda iyo ubikoze hari umunyarwanda urakara kurushaho akavuga ati udahembera umujinya iyo ubikoze ba banyarwanda bari hanze baravuga bati n'ubundi mu Rwanda ni igica n'igicika amasekizi umunyarwanda ahunze 94 akumva mu munsi hari umuntu wishwe akumva uyu munsi hari umuntu wabuze akumva hari umunsi wahohotewe aravuga ati rwa Rwanda ruracyari rwa Rwanda akagira ngo none rwa Rwanda rwa 94 kandi hari aho rwageze ariko n'ibikomeze arukomeza kubikora ndabasaba ngo babireke kugira ngo twubake igihugu cyacu mbere yo kunareba ngo ni isura y'igihugu yangizwa hanze y'igihugu tunareba ko natwe ubwacu abanyarwanda ibyo biratwangiza muri twembi
urakoze cyane imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda madame Ingabire wakomoje kubijyanye n'uburyo ukomeje gushakisha abayoboke kugira ngo wuzuze ibisabwa kugira ngo ishyaka ryawe ribe ryakwandikwa cyangwa se ntiryandikwe usibye umubare w'abantu ntarengwa ugomba kuba ufite ibindi usabwa ni nk'ibiki
ibindi ni ibintu bibiri byo kuba ari abarwanda shaka 200 bagomba kuba baturuka nibura muri buri karere ugomba kuba ufite abantu 5 ikindi iryo shaka ryawe rigomba kuba rirangwamo ubumwe donc umwe bw'abanyarwanda ugomba kuba rirangwamo mu buri bice byose by'abanyarwanda ugomba kubushaka kwibonamo ari nuko na gender donc kwita ku kuburinganire bw'abagabo n'abagore nuvuga ko ngomba kuba mfite muri 30% by'abagore ariko nk'aku kibazo cy'abagore ndavuga ko mfitemo ikibazo abadamu badatinya kujya muri ubu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi abagore batari benshi cyane ugereranyije n'umubare w'abagabo ariko icyo batinya ni icyo nyine icyo kintu cyo guhutazwa gikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi kiratuma abantu badatinya nicyo kirimo kuntinza kubona abayobozi kuko abantu benshi bo baravuga bati nibyo turagushyigikiye dufite igitekerezo byawe ariko ntituza bataduhutaza ariho nkomeza gutsindagira nsaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu ngo bworohere abantu rwose none abantu ninjye ahantu abantu bakumva batanu ntahutajwe abantu bazivuga bati nta kibazo ninjye ahantu ntihagira abantu bajya gukora amavideo y'ibyo ntavuze abantu bazumva ko ari nta kibazo ariko niba ngiye ahantu ngahura n'abantu bagakora amavideo y'ibyo ntavuze abantu bagatangira bakangira amacumu na wa wundi azahita asubira inyuma doko impamvu nkomeza gusaba ubuyobozi bw'igihugu ngo bworohereze abatavuga rumwe twubake opozisiyo kuko namaze kwerekana ko ikenewe mu gihugu cyacu kubw'iyi neza kubw'amahoro arambye mu gihugu cyacu
kuri ibyo bijyanye n'ayo mavideo harayo nanjye nabonye ku mbuga zitandukanye abo bantu bagaragara muri ayo mavideo muri uwo mubonano wari ufite mu karere ka Kirehe wababonyemo
bane abagabo ntabwo baje ntabwo bari mu nama mu botware kumwe ahubwo baje mubashe kudutera iyo urebye video bari abagabo babiri ba mbere batangira bazanye bwa mbere nuwo bavuze ko rero executive w'akagari uri ya macumu niwo babaje bwa mbere baraza baricara badutera rwa serenge ageza kubasobanurira ko twibone mu kiganiro gisanzwe bo baravuga bati baje mu nama nyimba bwa ko nta nama turimo wenda ko bagomba kuba bayobyeho inama yabo yari kubera barasohoka ngira ngo babyumvirije mu kanya banagaruka ari benshi tubabona bahita ndavuga nti babandi nimurebe babari bibeshye inama yabo yabereye ahandi ahubwo njye kubona mbona batuguye hejuru n'ubundi baza batwisesekamo mbonye batangiye kuzana ibintu by'amahane ngisohokera ndagenda nabo twari kumwe turasohoka turagenda ariko barya bose uko mwababonye ngira ngo ndiba ni muri rya video nta n'umwe wari mu nama kubona rero umuntu yicara akabeshya ngo twicaye ngo hanyuma ngo aratubwira biteye isoni biteye n'agahinda ku Rwanda rw'uyu munsi abantu bashobora kwicara bagakora montage nk'iriya bakabeshya bakayikwirakwiza hose biteye isoni ndongera gusaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu kwikosa nkaririya icyaha nkakiri kitazongera kuba kiriya kirasenya ntabwo cyubaka kandi ndi mu bantu bashaka kubaka ntabwo bashaka gusenya
kuri telefone dufite abandi
gisenya abanyarwanda benshi babihagarike
kuri telefone dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika reka duhere kuri Theogene wirwe neza
mwirwe neza
uri hehe
ndi mu Rwanda
ikibazo cyawe Theogene uranyuva
ndabumva neza
ikibazo cyawe. Teogene, ndibaza ko tutarimo kumvikana neza, reka dufate Sadiki wiriwe. Uri hehe? Ikibazo cyawe.
Yazi cyanje njenge byo wongo ari kuvuga bitware. Aba njenge ari kuvuga ababifite byamya kurya abantu bose ba bajya bakaba bahamanye bahamizana kwizana kujya ari kuvuga rufuri. Icyo kibazo mfite.
Hanyuma icyo wumva ko atari ukuri cyangwa ushidikanyaho ni iki mu byo yavuze?
Mu byo yavuze cyangwa mpamya ko atari ukuri. Nuko kwibyanga natwe twaturi hano mu Rwanda kandi dukurikirana amakuru ku buryo bwose bushoboka, arayavuga rumwe na leta atavuga rumwe na leta, byose turabikurikira ijana ku ijana. Ari ugasanga birumvikana, we natwemeze ikintu kigaragaza ko aba ari ukuri, kuko natwe amakuru yabavuga ibijyanye na leta neza, aravuga aravuga ibitajyanye na leta, kuko ari abantu bavuga ibijyanye na leta bakabivuga neza ndi kabivuga nabi. Bagomba kutwemeza nk'urubyiruko rw'u Rwanda, tukemeza ko ibyo avuga ari ukuri, kuko natwe amakuru turasoma abantu mu Rwanda haba hanze, ariko ibyo navuga ugasanga ntabwo natwe tubyemeye, natwemeze atwemeze ko aba ari ukuri.
Sadiki, icyo nshaka kugira ngo tutajya mu bintu byinshi cyane, icyo wifuza ko akwemeza ni iki mu byo yavuze, kimwe cyangwa bibiri, kugira ngo atavuga ibintu muri rusange, kandi hari icyo wowe wifuza ko agusobanura cyangwa se atangaho ibimenyetso?
Icyo atanga ibimenyetso nibyo byose yari amaze kutubwira, yavuga ko yafunzwe. Kuko bavuze ko yafunzwe, natereke yateke agihamye igaragaza ko yafunzwe ku mugaragaro.
Urakoze Sadiki. Madame Ingabire, uragerageza urebe uko wasubiza icyo kibazo, kuko ahanini arabivuga muri rusange. Nifuzaga ko yagira kimwe adomaho agatoki kugira ngo ube wagira ibisobanuro bitangaho, ariko reka twakire Teogene hanyuma usubize Sadiki mu kanya. Teogene, wiriwe?
Wiriwe neza.
Yego, gerageza uvuge cyangwa se utange ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo.
Njye ikintu nshaka kubaza, ndashaka kubaza Ingabire Victoire, ese kuri we u Rwanda yifuza mu Rwanda rumeze rute?
Urakoze cyane Teogene. Madame Ingabire.
Okay, urakoze Teogene, afite ambaje ikibazo cyiza. Nari nabivuze kare, ndabisoroma mu magambo makeya. Nifuza u Rwanda rw'abanyarwanda bashyize hamwe, kubera ko ubumwe bw'abanyarwanda niyo amahoro arambye y'igihugu cyacu. Nifuza u Rwanda rw'abanyarwanda bakorera hamwe tukubaka igihugu cyacu, kuko nzi kubwo bushobozi turabufite, dushobora kubaka igihugu cyacu tukakivana mu bukene pe. Hari ibihugu byinshi byavuye mu bukene ubu bikaba bimeze neza, kubera yuko abenegihugu aho kuryana nta kindi bakoze usibye gushyira imbaraga hamwe. Iyo turyana ntabwo twubaka, imbaraga dushyira mu kuryana, dushyira mu gusenya, ariko iyo dushyize hamwe twakubaka. Natanze urugero karavuga ati dufite abanyarwanda ubungubu bakwiriye imihanda yose. Tekereza abo banyarwanda bose, buri wese atekereza avuga ati nubake nshyire mu Rwanda, nubake nshyira mu Rwanda. Basanga u Rwanda rwacu ubu bukene tuvuga tubuvuyemo neza neza, tugakira tukaba Singapore nk'uko bivugwa ngo twaba Singapore. Dushobora kubayo, ntabwo ari inzozi. Singapore twabayo, ariko tuzabayo. Abanyarwanda nitwemera tugashyira hamwe, tukubakira hamwe, tukareka ibintu byo kuryana.
Sadiki, ibyo yarabajije ntago yigeze adoma agatoki kucyo yifuzaga ko utangaho ibimenyetso. Hari icyo wavuga ku byo yabajije?
Yabajije ibintu biri bidasobanutse, ku buryo ntabona icyo musubiza, kuko arafite sinzi niba ashaka kugira ngo ntange gihamya kubemeza yuko nshaka kubaka opozisiyo yubaka. Sinzi niba ashaka kugira ngo mwemeze ibirebana n'amahame y'ishyaka, ubwo yazasobanura neza ko ntabwo nabone icyo gisubiza mu by'ukuri.
Urakoze cyane Madame Ingabire Umuhoza. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Mariko, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda, nitwa Nkunda Rwanda. Mariko,
ikibazo cyawe?
mu byukuri ikibazo n'inyunga ni ikibazo Ingabire Victoire ni umunyarwanda nk'abandi ni umubyeyi turamukunda cyane uri na mbere manje kumusuhuza yumva ko abanyarwanda tumukunda bo ikibazo afite ni ikibazo kijyanye mu byukuri n'umumenyi rusange cyangwa se kumwibariza Ingabire Victoire mu byukuri akomoje ku cyo kuvuga ngo abanyarwanda nyine harimo umwiryane hagakwiriye gukoresha izo mbaraga bituma tugira umwiryane ahubwo tukabikoresha kugira ngo tuzihuze hamwe twubake u Rwanda rwacu twifuza ariko nyine bya bibazo bigomeza kuvuka noneho mu kanya kumva habonetsemo ikibazo Ingabire Victoire nanjye nasomye amakuru Ingabire Victoire ngo bamufashe ngo yari gushaka abantu bamufasha nyine kujya mu mitwe y'iterabwoba ariko ngo ikibazo nyirizina ashaka kumubaza abona iyo myiryane mu by'ukuri ituma challenge icyo twakita nka challenge kuko we azari nka challenge yo gucelengera kugira ngo habeho evolution mu Rwanda ariko bigahinduka bikitwa ko ahubwo arwanya igihugu ari umwanzi w'igihugu ndibaza cyangwa nawe mubaza ni iki abona gitera ibyo bibazo by'uko we ahinduka umwanzi w'igihugu aho kugira ngo abe challenge y'igihugu kindi mubaza yumva ari nk'iki cyakorwa kugira ngo ibyo bintu iyo terambere uko gushyira hamwe dukeneye nk'abanyarwanda kugira ngo tuye ya Singapore ari kuvuga bigerweho nibyo ngira ngo mubaze murakoze
urakoze Mariko Madame Ingabire
we urakoze cyane Mariko nanjye ndabakunda rwose ko mu nkunda niko nanjye mbakunda niyo mpamvu navuye mu Buholandi nkagaruka mu gihugu cyanjye nuko ngikunda ngakunda n'abanyarwanda uravuga uti uwo mwiryane ne wacikute nabivuze kare ikibazo ni na mateka y'igihugu cyacu ikibazo ni uburyo twumva opposition nkunze kuvuga ko abanyarwanda tugomba kwemera titubimbohe z'amateka hari ibintu bibi byatwaciyemo ubundi byo bitwaciyemo numvaga byagombye kutubera isoko y'imbaraga yo kutongera kudakomeza gusa n'abashihuranye navuze ko kugira ngo ibintu bikunde nuko hari abari ku buyobozi niho mu kinyarwanda dukunze kuvuga ngo utanga inda ya bukuru abari kuyobozi bagomba gutanga inda ya bukuru bagaha urubuga andi mashyaka ashaka kuvuka hanyuma tukubaka ya opposition navuze ko ikenewe kugira ngo twubake u Rwanda dusigatire ibyagezweho kandi duharanira gukosora ibitagenda neza irakenewe kugira ngo abari hanze binjire mu gihugu bumva batekanye baze twubake igihugu cyacu uwo mwiryane rero uterwa nuko kugeza ubu ngubu navuga ko hari ubwikundi buri wese arireba ugasanga yireba akareba mu nyungu ze ntareba inyungu rusange z'igihugu niyo mpamvu nkuze gusaba buri wese wumva ko yifitemo umuhamagaro wa politiki buri wese urimo ukora politiki mu gihugu niyirenge kuko ikora politiki bisaba kwirenga ntukorera politiki ku marangamutima ntukorera politiki ku nyungu zawe bwite ukora politiki kuko ushyize imbere inyungu z'igihugu n'abanyagihugu rero igihe abari muri politiki twese ibyo bintu byo tuzashyira imbere nibwo tuzashobora kugera uwa mwiryane tutazawujyamo ahubwo tugatekereza gusa guhuza imbaraga twubaka igihugu niba tutabona ibintu kimwe ntitubone ngo urandisimbo n'ibintu kimwe nawe simbuga ibintu kimwe nawe ni umwanzi ntabwo ari umwanzi nabivuze kare ni croix de transmission hagati y'abayobora n'abayoborwa
ikiraro
iyi ni ikiraro opposition ubundi yagombye gufatwa nk'ikiraro hagati y'abayobora n'abayoborwa kimwe nuko mvuga ko itangazamakuru ryagombye kuba urumuri hagati y'abayobora n'abayoborwa aho kugira ngo riyobye kuko nk'iri itangazamakuru ryanyanditseho ibi bintu ryayobeje abantu ryayobeje ubuyobozi uburindi rimira tigihe ijya kureba niba ingabire ibyo bintu yarabivuze yari kubikora akandi kazi barayobeje abantu hari abantu benshi cyane banditse bayobeje abanyarwanda nuko urumva itangazamakuru ubundi ryagombye kuba urumuri ntabwo rigomba kuba bayobye abantu gucana umwijima ahubwo rigomba gucana
urakoze Madame Ingabire Umuhoza Victoire reka dufate na Daniel Wirwe Daniel Uranyova
ndakumva cyane
uri hehe
ndi rirongwe muri mara
namahoro
yego namahoro none ikena gira ngo mbire uwo mudamu yagakwiye gushyira hasi akumvikana kuko murareba bari bamubabariye halo
turakumva komeza
bari bamugiriye impuhwe bari bamubabariye yaratangiye kugenda ubona ko yaratangiye ubuzima busanzwe arongeye abisubiye murumva ko ni ikibazo nanjye inama namugira yagakwiye kwicara hamwe akumva bagafatanya karakwenda bamuha indi mirimo nawo nakomeza ibyo ni byayindi zizasanga bizanye ikibazo kuri ngi nama numva namugira nuko yashirasi bakicara bakagira ibiganiro ukurumva urebye naguma muri ibyo nti handi uzasanga ibibazo bizakomeza biza biboneka nka gutyo kuri ngi niko numva navuga.
Urakoze Daniel mu gihugu cya Malawi. Reka dufate na Joseph Wirwe.
Wirwe
namahoro.
Namahoro
uri hehe?
Nerere mu ntara ya Majyepfo mu karere ka Gisagara.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo na nefite nikerekeranye n'ishyaka FD Inkingi. Ese ishyaka FD Inkingi kuba ritavuga rumwe n'ubutegetsi ukurupati ubutegetsi ikindi nkibaza gukora politike mu Rwanda ntabwo byemewe.
Urakoze Joseph. Madame Ingabire, ibyo bibazo n'ibitekerezo bya Daniel uri mu gihugu cya Malawi.
Okay, murakoze Daniel kumusubiza byangora kuko arikumbwira ngo ni cyare hasi nganire kuganira n'ibyo safa ndagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva ko FD itahwemye gusaba ubutegetsi mu gihugu cyacu ko ibyiza ari uko abantu baganira kugira ngo nibura tunavuze ku kintu kimwe gusa kuri gushyiraho guhura urubuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo twubake opposition yubaka ibyo bintu byashoboka ubutegetsi bwicaye bukamvikana nabo bashaka kubaka iyo opposition tukumvikana navuga tugashyiraho kumwitangirizwa tukumvikana byakorwa bitebya kuko ni ibintu bishoboka nzemeza ko mu gihugu cyacu dushobora kubaka opposition yubaka bigashoboka abantu bemeye kwicara bakaganira bakavuga ati turashyiraho imbago ntarengwa turabyubaka birakorwa gutya ibyo bintu byakunda kandi birashoboka. Ibyo rero kuko ari ikintu kibuze mu gihugu cyacu ndagira ngo mbwire Daniel nicyo ndimo mparanira kuko mbona ari ikintu kibuze kuko tugifite byaha amahoro arambye igihugu cyacu tutagifite ntabwo amahoro arambye n'iterambere turimo duharanira ubu twubaka ntabwo twaba turimo kubaka navuga ko twaba turi kubaka ku musenyi. Niyo mpamvu ndi kuvuga nti ibyubatswe tubisigatire tubiha imizi tubiha inkingi zikomeye arizo kuziha urubuga rwa opposition yubaka. Hanyuma Joseph avuga ati ishyaka rya FDI aza ati ishyaka rya FDI kubera ko wenda abantu babirimenyere kuryumva kuri iyo myaka yose rimaze ntabwo mu by'ukuri riraba ishyaka turashaka kuryubaka ndacyakeneye ba bantu 200 mu turere twose tunyuranye tw'igihugu ba bantu babiri bava mu bice byose bigize abanyarwanda ba bantu 200 barimo 30% nibura by'abagore ni ishyaka rikiyubaka ntabwo ari ishyaka mu by'ukuri ryari ryabako. Rero yibajije ati se ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi unaryo rirashaka ubutegetsi nta muntu uburyo ushyiraho ishyaka ishyaka ibyo ndi rishyizeho ni uko ubushaka kugera ku butegetsi ntabwo ushyiraho ishyaka ryo kubaho ngaho gusa. None aravuga ati gukora politiki mu Rwanda biremewe ubundi biremewe imitegeko nshinga kuko iyi itegeko nshinga ritabinyemerera ntabwo mba ndi gukora ibyo nkora. Ubwo ndanasubiza Daniel nanone itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera amashyaka menshi tukagira amategeko agenga amashyaka akaba ariyo ubu ngubu ndimo kugerageza kugenda nubahiriza kugira ngo byuzuze noneho nuzuje ibishyaka byuzuye mu gihugu. Gukora politiki rero itegeko nshinga rabitwemerera ikibazo gusa nuko ubuyobozi buracyakira mu mugaga ntabwo rwari rwafungura neza kugira ngo abantu bakore mu bwisanzure. None cyo ndimo gukora rero ni ukugerageza kugenda negera abayobozi mbasaba mbasobanurira ko kureka opposition yubaka ikabaho mu gihugu cyacu ariyo soko y'amahoro arambye n'iterambere mu gihugu cyacu.
Madame Ingabire Victoire Umuhoza, ibyo uvuze hari benshi bashobora kuvuga ngo kumva ko mu Rwanda hatari opposition ari ugutesha agaciro andi mashyaka atavuga rumwe na leta akorera mu Rwanda. Ese wowe muri FD nk'akarusho wumva ishyaka ryawe ryakora tuvuge riramutse ribonye ubutegetsi ni nk'iki kidakorwa ubu ngubu wakwibandaho cyane?
Kidakorwa na kwibanda sinjya muri politike generale y'ubuzima busanzwe by'igihugu ndavuga akamaro k'abanyepolitike gusa role ya opposition iriya navuze yo kuba ikiraro nigeze kubivuga kare. Ubundi abanyapolitike yo bahari akamaro kabo aba ari ukugira ngo bafashe abaturage mbere na mbere kumva ubuzima bw'igihugu cyane nko mu gihugu cyacu tugifite umubare munini w'abantu batagize amahirwe yo kujya mu ishuri kubera impamvu zinyuranye kubafasha gusobanukirwa na politiki cyarije kuko abantu benshi nko mu Rwanda bazi ko politiki ari amahane bazi ko politiki ari kurwana n'ibyo no kubira bya Daniel yavuze ati ubwo ngubwo bisubiyemo nibyo n'uko politiki abantu bayumva nabi akamaro k'abanye politiki ubundi yaba ari opposition yaba ari no kubutegetsi ni ugufasha bene igihugu kumva neza politiki cyarije amahame ya demokarasi yari koroherana abantu bakuvuga ko turi mu gihugu kimwe ntabwo twese dushobora gutekereza kimwe ntabwo twese dushobora kubona ibintu kimwe ariko dushobora koroherana tukuzuzanya tukazamuka ai ibyo byose ni inshingano z'abanyepolitiki baba bagomba kugeza ku bayoboke babo ndumva icyo ni nk'akantu narusha amashyaka n'ikintu kidakorwa uyu munsi mu gihugu kuko niba iyo kiba gikorwa ntabwo najya guhura n'abantu nshaka gutoramo abarwanashyaka ngo bangirukankane bigaragaza ko hari abantu bari no mu nzego z'ubuyobozi zibanze ibyo bintu batabyumva bakumva bati ingabire yageze muri aka karere kacu ntakandagira ntabwo tumushaka ese bazavuga ubundi ko opposition yageze hano byageze gute ndibuka nko muri Kibirizi mu karere ka Kibirizi twafite abantu barambwe bati rwose baravuze ngo mwese mwashire kwenda bire ngo rwose mugiye gukora iki ndo kurumva undi munyapolitike urimo rwanyu undi munyapolitike ntabwo ari byo mureke mubwire ibitekerezo byawe noneho ahitemo ibyo bitekerezo byawe nuko nicyo nshaka kumva akamaro nyako k'abagiye politike ntitubafate nk'abantu b'amatiku ntitubafate nk'abantu bahanganye ntitubafate nk'abantu bagomba kurwana ahubwo abantu bagomba gufasha abene igihugu kumva ko tugomba koroherana kumva ko tugomba gukorera hamwe kureba ibibazo biri mu gihugu cyacu gufasha abantu kumva ko ibyo bibazo kubyumva kimwe no gushaka kurya twagira tubonera umuti twese hamwe
uvuze ku kintu kijyanye no gukorera hamwe tuvuge ko ishyaka ryawe ryemewe ryanditswe mu Rwanda rifite uburenganzira bwo gukora mwajya mwihuriro ry'amashyaka
ihuriro ry'amashyaka byaterwa ntabwo ndare gukora ikora neza nibyo navuze ubundi muri politiki y'ubwisanzure amushyira hamwe kubera ko hari amahame mwumvikanye ho mukavuga mutahamwe tuyumvikanyeho cyane bikorwa iyo abantu bagiye kujya mu gihe cy'amatwe programu politike ubuzima busanzwe bw'igihugu ari mu burezi ari mu bukungu ari mu buhinzi ari mu bworozi duhuriye kuri ibi none kugira ngo tuzabone amajwi duhurize hamwe imbaraga dukore ikintu kimwe none tujye muri kampanye ibyo bintu birashoboka koalisiyo gushyira hamwe biterwa n'uko abantu babumvikanye ku ngingo za programu politike igize hano icyo uvuga iriya forumu y'amashyaka hano mu Rwanda icyo nyinenga ni nk'aho ari kuvuga ngo abantu afite ni kuvuga ni coalition oblige ni kuvuga ko muri ngombwa byanze bikoze gukorera hamwe kandi hari igihe ushobora gushaka rimwe ushobora gusanga wenda mudahuje umugambi ubundi abantu bashyira hamwe nk'uko nabivuze ku ngamba babumvikanyeho bajya mu matora kugira ngo barebe ko bashobora gutorwa ariko byanze bikoze kumva ko abantu bashobora gukora hamwe ni cya kibazo tugifite hano kuko impamvu bavuga ya forum bavuga ko iyo forum bayishyiraho kugira ngo kubera ibibazo byabaye mu gihugu cyacu kugira ngo ariko nsanga izo mpamvu uyu munsi zitagihari abantu bagomba kwisanzura iyo utayigiyemo ntabwo uhabwa amafaranga yo gukora ibyo nibyo ugasanga atari byo niba umuntu agiye abantu bashyize hamwe bagomba gushyira hamwe kuko babishaka niba batabishaka ntibagemo ariko uburenganzira bose bagahabwa uburenganzira bumwe imbere y'amategeko
urakoze madame Ingabire Victoire Umuhoza kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika reka mpere kuri Dismas Wirweneza
amahoro amahoro
uri hehe
jewe ndi i Burundi mu ntara ya Kirundo ibusoni muri komine Busoni
ikibazo cyawe
ego ikibazo cyanje mbaje gushima kubera ko ndosa kanya ko kuvugana no Victoire Ingabire
ego
kuko no mukenyezi numva afite ibyumviro bishobora gushikana ahantu abantu ndavye ahaherereye mu mwaka karere k'ibiyaga bigari nkatangura ndaba ko ndavye aho mperereye ibusoni ndi ibusoni ni ku mupaka w'u Rwanda ariko sinshobora kwinjira i Rwanda kubera ko mbona bifitaniye umubano mubi bivanye n'ingene abayobozi b'u Rwanda dusanga bariko barifata nagire mbaze akabazo kamwe ego nibyo yatangura gushinga umugambwe FDU inkingi naho mbona akirondera abanyawanyu ni iki ategekanya nko numvise ko afise intego yo kudoba gushika kuntsinzi kuko iyo umuntu adashinze umugambo nk'uko yavuze arashaka gushika ku ntsinzi ni iki ategekanya gukosora ku bijyanye n'ibi by'imibano hagati y'ibi bihugu bibiri akarorero ikibazo cya kabiri nibyo ndumva ko agikeneye abantu bamufasha yavuze mu burere butandukanye harimwo abo yavuze arashika amajana abiri ariko narakurikiranye iyamamazo mu Rwanda hariho Diane Shima Rwigara bamwagirije ko mu banyanyere yatanze ho baharimo abantu yatanze batari musazi akashiramo nabandi bapfuye bapfuye bitaza imana niyumva ko afise ubwoba ngo mu gihe nawe byobandanya nkuko ashobora kuvuga ati jewe nanjye bashobora kuzongendera nka Diane Shima Rwigara. Ikindi kibazo ni kijanye n'ingene umuntu ategeza kubaho. Ndakunda kumukurikirana no kuri Twitter afise ivyumviro birashe. Ni uwuhe muntu yabakurikirana gose kuko ndumva ko harimo urumuri? Ni uwuhe muntu yabakurikirana gose ku buryo ashobora kuba avuga ati je politike yiwe ndazi ingene ayitwaye irashobora kushikana ku ntsinzi? Kuko gutsinda mu Rwanda ndabona ko ari ibintu bidasanzwe, canke afise icizere kingana gute ko ashobora gutsinda mu Rwanda mu gihe akantu kose kabaye usanga abantu bafise amakenga ati mbega yemwe ko tubona ibintu biguma bitemba mu rwero ibiziga ndavuga, kandi benshi bakavuga ko biva mu Rwanda. Ni ikihe cyizere abona iyo bafise kugira ahindure ibintu bize mu Rwanda nko mu gihe yashika ku ntsinzi? Murakoze kandi amushimira rwose, Imana imuheze agire.
Urakoze cyane Dismas. Iyo nkuru cyane ijyanye n'imibiri igaragara mu karere mu kiyaga cya Rweru ni amakuru tutahagararaho kuko ntitwamenya aho iyo mirambo iba yavuye, dore ko ari ikiyaga kiri hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ariko ibindi Madame Victoire Ingabire Umuhoza uraza kugira icyo ubivugaho. Reka dufate na Emmanuel hanyuma ubasubirize rimwe. Emmanuel Wirwenez, Emmanuel uranyuva? Emmanuel uranyuva? Emmanuel ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko Alexi wewe uranyuva?
Ndabumva neza.
Uri he?
Ndero baba.
Ikibazo cyawe.
Mbanje kubashimira cyane no mutumirwa wacu. Bigitwara Ingabire ni umubyeyi twese twemera. Ariko se ikibazo dufite kuri mu Rwanda, iyo uzamuye ijwi ushaka kuba guhanganira leta ko ari bamwe bagiye babura nk'urugero rwa Serime, nonewe ntabwo yaba afite impungenge yuko nimba ashaka kuba yakwandikisha ishyaka ko ashobora kuba bamugenza nk'uko bagenze bagenzi be?
Urakoze Alexi. Madame Ingabire, kuri ibyo bibazo bya Dismas ndetse na Alex.
Okay, murakoze cyane Dismas, ndagushimiye n'abandi bakunda barundi. Kutubaza kimana umiza abaturanyi muri politike FDC iri imbere ni ukubana neza n'abaturanyi, ngo mu buturanyi mwiza wa bugufi akurutira umuvandimwe. Ni umugani tradisiyonali mu Kinyarwanda, ni ukuvuga ko ni byiza ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kibana neza n'ibihugu bituranye, kuko utabanye neza n'ibihugu bituranye twagira ikibazo cyane ko aho dutuye bisaba ko byanze bikunze tubana neza. Kandi aho isi igeze uyu munsi birasaba ko ibihugu bibana neza kugira ngo ushobore guhahira. Nanjye mu minsi yashize hari amasezerano yasinyiwe hano i Kigali yo kugira ngo habe isoko rimwe rya Afurika. Ntabwo tuzakugira isoko rimwe rya Afurika imipaka y'ibihugu bimwe n'iya bimwe ifunze. Ntabwo ushaka kugirana isoko ry'ubumwe bwa Afurika ibihugu nyine bitavugana bitabana neza. Icyo nifuza mu by'ukuri ni uko igihugu cyanjye cy'u Rwanda cyabana neza. Kandi ntekereza ko turamutse turangiza ikibazo cyo kubaka opozisiyo yubaka mu gihugu cyacu, babanye politiki bakora politiki hanze y'igihugu bagataha mu gihugu, byafasha no gukomeza kubaka umubano mwiza hagati y'ibihugu by'u Rwanda n'ibihugu bituranye. Kaba rero muri FDC twebwe icyo twifuza ni uko haba umubano mwiza hagati y'ibihugu byacu n'ibihugu duturanye, bitewe n'aho isi igeze uyu munsi, cyane uko ubukungu bukorwa muri iki gihe bisaba byanze bikunze ko tubana neza n'ibihugu duturanye. Ku kibazo cya wenda uvuga ati wenda bazamukora nk'ibyo bakoreye Diane yashakaga mu by'ukuri abantu bamusinyiraga mu byo kwiyamamaza mu matora, njye ndimo ndashaka abarwana shyaka. Ni nayo mpamvu binsaba kugenda ngahura nabo nkavugana na yaba umwe yaba babiri yaba batanu yaba icumi baba makumyabiri ndagenda ngahura nabo. Urumva rero ntabwo nahura n'abantu bapfuye, nkura n'abantu bazima bahari. Ntabwo rero nta kibazo, icyo kibazo ntabwo ntekereza ko nahura nacyo. Wenda ikibazo mpura nacyo ariko nizera ko minsi iri imbere kitazongera kubona inkakira nahuye nacyo kirihe, ariko nkaba nizera ko minsi iri imbere kitazongera kubaho ko ubutegetsi buzanyorohereza bukareka rwose ngashaka abarwanashyaka hanyuma nkubaka ishyaka mu gihugu. nashimira Alexi yavuze ati ndabakunda nanjye ndabemeje ndabivuze aho simbigarukaho uravuga uti guhangana na leta ikibazo nabo wakoresheje ijambo iriya jambo yiba abanyarwanda twashoboraga kurikura mu mutwe ntabwo duhanganye kutavuga rumwe si uguhangana kutavuga rumwe ni uko abantu batabona n'abantu mu rugo babana mu nzu umugabo umugore n'abana ntabwo bashobora kubona ibintu kimwe umwe abibona kuri undi akabibona kuriya ariko hakaba ubworoherane n'ubwuzuzanye ubwo bworoherane n'ubwuzuzanye rero nibwo nsaba abanyarwanda twese ko tugomba kugira tugire ubworoherane tugire ubwuzuzanye nubwo tutabona ibintu kimwe nubwo tutabyumva kimwe ariko nitworoherana tuzuzuzanya twubake igihugu cyacu mu mahoro impungenge rero uvuga nazivuze urabona anselimu yarishwe twabanaga hano mu nzu n'umwana twabanaga hano mu nzu ahagenda mu gihe cy'abarambira ngo yapfuye yishwe kirehe ejo bundi babaransagare baguhoreye biriya ibyo byose biri muri processes navuze ngo inzira ni ndende ariko umuntu agenda tubayagurira buhoro buhoro abayobozi b'igihugu cyacu ko bakwiye kugenda bafungura bakoroshya ibintu bakareka tukubaka igihugu cyacu mu mahoro kuko nabivuze nibo bagomba gutanga inda ya ukuru kuko nibo bafite byinshi batanga kurusha twebwe natwe dufite imbaraga zacu dushaka gutanga dufite ibitekerezo byubaka dushaka gutanga ariko ubuyobozi bufite uruhare runini gufungura amarembo gutanga inda ya ukuru.
Hanyuma hari n'uwavuze ngo icyizere cyanyu kingana gute?
Icyizere cyo kugira gute cyo kwishaka rya kwandikwa
yego cyo ko ishaka rya kwandika ko mushobora no kugera ku butegetsi hanyuma anakubaza umuntu ufataho nk'icyitegererezo
awe necessary ndabitsi masiko ko wina risimbutse nibyo icyizere kirahari ntabwo ntafite icyizere ntabwo najya mu ishyaka rya politiki sinarishinga icyizere mfite wavuze naje umwaka w'2010 ngeze umwaka w'2019 ishyaka ryanjye ntirandikwa abantu bajye mwe baricwa abandi barafungwa nanjye ndajya kuri terenga kubitwa kirukankanwa ariko urugamba ndiho murambira abantu ni urugamba rukomeye nabivuze ni inzira ndende ariko tujyana heza inzira ndende yavuga ati icyitegererezo ninde icyitegererezo cyanjye ni Gandhi icyitegererezo cyanjye ni Mandela ni abantu baharaniye kurwanya akarengane baharaniye kugira ngo habe ubwisanzure mu bihugu byabo baharaniye kugira ngo buri muntu mwene gihugu agire uruhare ku buzima bw'igihugu kandi babigezeho byafashe inzira ndende byatwegeye kinini abantu benshi tugira ikibazo cyo gushaka ugahindura umunsi ugashaka umugitondo kujya gusarura ntabwo bishoboka bigira igihe cyo gutema igihuru ukagira igihe cyo kurima ukagira igihe cyo gutabira igihe cyo gutera cyo kubagara cyo kuzasarura abantu rero ni inzira ndende kandi nyamara ishoboka kandi ishoboka tukabigera ku byo tugezeho nta marasa menetse tukagera ku byo tugezeho buri munyarwanda wese abigizemo uruhare tukagera kuri bya bintu byo kubaka igihugu gitengamaye buri munyarwanda wese yibonamo kandi umunyarwanda wese yabigizemo uruhare kandi ntawahungabanyijwe ntawahutajwe kuko icyo gihe ibyo nifuza nituramuka tubigezeho iri opozisiyo yubaka imaze kubakwa buri muntu ari uri ku butegetsi ari utavuga bamwe mu butegetsi bose bumva butanzwe mu gihugu tuzagira u Rwanda rwiza nta munyarwanda uzongera guhutazwa nta munyarwanda uzongera kwicwa kandi tuzabigeraho inzira bizafata yose imyaka yose bizafata icyo nsaba n'abanyarwanda buri wese yumva ko icyo kintu akigira intego ye guharanira ubumwe kwisuganya kwegerana no guhuza imbaraga bakumva ko tugomba kwisungana no guhuza imbaraga.
Urakoze cyane. Reka mfate abakunzi b'ijwi rya Amerika banyuma tugaruka basubiza tunasoza ikiganiro muri isanga. Jean de Dieu wirwe neza?
Neza.
Uri hehe?
Ndi mu Ruhango.
Ikibazo cyawe mu masegonda make cyane.
Wenda ni nk'igitekerezo.
Yego.
Abyukuri ahantu u Rwanda rwavuye turahazi kandi byasabye n'imbaraga nyinshi kugira ngo rugere aho rugeze. Icyaba cyiza twareka gutinda mu magambo se cyangwa kuvuga ngo tujye mu ma opposition menshi icy'ingenzi ni uko twashyira hamwe tugakora ibyateza imbere igihugu cyacu.
Urakoze Jean de Dieu. Kuri telefoni dufite kandi na Emmanuel Wirwenez.
Wirwe.
Uri hehe?
Ndi Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nibaza umudamu Ingabire Victoire iyo abonye ibikorerwa nk'abasankara sankara nk'ubwo n'ubuse batagaza yuko yafashwe ariko sti nta n'umwe uramenya ngo aherereye ahangaha ariko kiriho cyo kuba FN ubwa yarabashije gufata gushaka umuntu umusimbura ku mwanya yari ariho ikigaragara cyo nuko adahari ndibaza yarebye ibikorerwa nka Sankara nyina akabona yuko asa naho yazimye nkungu uko nta uza nta nta urumva hana ari akarebye abaye kuri ba rwigara ubwe ntabwo babigira usije nabo kandi nabandi bandi bagenda baza.
Urakoze Emmanuel, nawe kuri ibyo bitekerezo byawe. Gusa kubijyanye na Sankara navuga ko leta y'u Rwanda yamaze gushyira hagaragara ko ariyo imufite. Reka dufate uwa nyuma, Christian, wirwe neza. Uri hehe?
Ni Kicukiro.
Kibazo cyawe segonda make cyane.
Ndeyo nagira ngo mbanzeje gitwari. Narindimo nashakaga kumubaza ko azi amategeko y'igihugu cy'u Rwanda kigenderaho. Nta buryo yakoresha za opozisiyo atabangamiye amategeko y'igihugu kigenderaho.
Urakoze Christian. Madame Ingabire, masegonda make cyane, subiza abo bantu hanyuma tugaruke dusoze ikiganiro.
Okay, murakoze Jean de Dieu. Icyo yavuze nicyo nanjye navuze, guhuza imbaraga, gushyira hamwe nicyo nifuza rwose. Ariko abantu bashobora guhuza imbaraga no gushyira hamwe batari mu kintu kimwe, bari mu mashyaka anyuranye, ariko bagahuza imbaraga umugambi kabumwe wo kubaka igihugu cyacu. Ku kibazo cya Emmanuel Dansakara wamushubije, igarwigara abantu barapfa ye kunjyana mu bantu bakore agaruke no mu bo turi kumwe dukorana, bapfuye bageze gute barahari bazimiye, ariko ni urugamba turiho. Niba twifuza kubaka igihugu cyacu cyiza, tukaba turi mu nzira yo guharanira, navuga ko dusa n'abari guharura umuhanda kugira ngo twubake amahoro arambye mu gihugu cyacu. Urwo rugamba turi rwo kubaka amahoro arambye mu gihugu cyacu nyine nubwo kugira ngo ibi byose barabose atanze ingero n'abandi bapfuye n'abandi bati giye kubaho mu gihugu cyacu, twubake igihugu nta muntu wongera kwicwa, twubake igihugu cyacu nta muntu wongera kuzimira, twese duharanira tureba iterambere. Ikibazo cya Christian, kubangamira amategeko, nta tegeko mbangamira Christian, ndagira ngo mubwire rwose amategeko mana byanda yizi, amategeko agenga amashaka nayo yizi, nta tegeko ndimo nica, ndimo ndubahiriza amategeko. Ahubwo icyo nsaba nuko buri wese ari uyobora ari uyoborwa, nta ugomba kuba hejuru y'amategeko. Twese amategeko aratureba, nta ugomba kwica amategeko ayareba yitwaje ko ari umuyobozi. Ariko kimwe ntawe ushobora kwitwaza icyari cyo ngo mbere ngo ndi muri opozisiyo ngo ndice amategeko. Umunyarwanda wese icyo musaba, twese nitwubahiriza amategeko, nta n'umuntu uzongera kwicwa. Nitwubahiriza amategeko, nta uzongera kubura. Nitwubahiriza amategeko, opozisiyo izakora uko bigomba, kuko n'amategeko dufite mu Rwanda ubundi opozisiyo iremewe, ariko mu kubishyira mu bikorwa bibibeje. Ndagira ngo rero ibyo dufite mu bitabo by'amategeko binashyirwe no mu bikorwa, nibirimo byo mpara amategeko dufite yubahirwa na buri wese ari uyobora ari uyoborwa. Twese tuyubahirize, twubake igihugu cyacu neza mu mahoro mu bwubahane.
Mu gusoza, Madame Ingabire, uratekanye, hanyuma ubutumwa ku bakunzi bawe.
Murakoze Rwema, mbashima umwanya mwampaye. Icyambere cyo kunyomoza ari amakuru ndasaba abanyarwanda bumva radio yanyu hose, hari benshi nabonye bantu cyari benshi bagize gute bamenye ko ari amakuru n'ibinyoma. Ntabwo nta gice cy'abanyarwanda na kimwe nanga gukunda umunyarwanda wese kuko ari umunyarwanda. Icya kabiri, ndasaba ari umunyarwanda wese gutekereza mu buryo bwubaka igihugu cye. Uri wese aho uri mu gihugu, uri hanze, utekereze utese icyo ndimo nkora niteza imbere, kiranateza imbere igihugu cyanjye. Kuko ari gushaka kwigurira ikintu, ndakora ikintu kinteza imbere ariko nyamara gisenya igihugu cyawe. Uri wese atekereze mu nyungu ze bwite, ariko anatekereza no mu nyungu rusange z'igihugu. Murakoze.
Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitike w'umunyarwanda utavuga rumwe na leta y'u Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Wakoze cyane.
Yego, namwe mwakoze.
Shimire namwe mwese bakunzi b'Ijwi rya Amerika mwatanze ibitekerezo n'ibibazo. Nshimire Engineer Al wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Geoffrey Mutagoma wegeranyije kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Ed Rwema, mbasezereho kandi bararika andi makuru yacu akurikiraho. Mugire umunsi mwiza.
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira